Scheiße.
Wakisa!
Oh, Lucia, Lucia, Lucia. Mkia kama mjusia, mjusia, mjusia.
You see kafiri.
Shake your tail feather.
Oh, you see kafiri.
Shake your tail feather.
Simama kilete
fanya kona pigia deki na manichome
jani jani kimi
sema nakusa pakaro minakusa pakaro yani moto fire kaniganda migando yani kama chawa
oh yeah I like it wet and crimpy asema jamu kama baby kumpiga stiki yigi yigi sasa nyumbani apakali
Girl, your body's on fire. Oh na 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 na, body's on fire.
Oh, Lucia, Lucia, Lucia. Mkia kama mjusia, mjusia, mjusia.
You see kafiri.
Shake your tail feather.
Oh, you see kafiri.
Shake your tail feather.
Tail feather.
Sipendi baby, shusha gold around. Kada rum mwagondi kwenye wo 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 asema ex wako muongo muongo nyonga pinda kama nyongo nyongo
yani unavonyonya mungu wadi unatokwa nyongo mpe yote kamilifu sinipe rombo
kama mjusia mjusia mjusia
you see kafiri
shake your tail feather
oh you see kafiri
shake your tail feather
tail feather